kiyarutaganira ugaruke mugore nkunda we ugaruke mugore mwiza ugaruke kiuhungenge ugaruke kiuza bwenge garuka senshuti nshigaje garuka ganyire migamba we ugaruke inzira guhunga ugaruke yaruge mahabi ugaruke rwitera abanzi we rugeme intambara rwagitinywa mugore ga ntaho nkunda ugaruke mubero nyahenya maze sugaruke nyirakigwe ne mama